Ngite wo Yesu nga ninganga miramanda Waliwo mumutego wenda kwanga kawewo Omubi weya tegere meme yange Obadde munange Yesu obadde munange Nalinga ng'omwana aleketwa bamusala Mpitaita Yesu nga enzikiza yekutenyo Awo we nali wanyweza omukono gwange Era lwe wakke magombe Nange ne nva emagombe Tegekera bw'otyo timusibi bawomu Omulongo munnange katona abuka Eyo gye nali ennaku ng'enzizeko Wanyweza omukono gwange obadde munnange Onerabisa ebyayita musumba wange Onera visa masika mkwano kwange Kanyi mose mikono change kwebase Yesu ewa loku njagara Hallelujah Hallelujah Webare
wachusa magenda kange era lwe wakema bumbe nange neve magombe.